Once upon a time, he had this yake. Kama mziki mtam, kwenye speaker yake. Kufunzi wa rhymes, kwenye sound yake. Mikato michuzi, mwenye utash wake. Wanataka kukompuza, penzi nangu kwako. Wanakesha na miuzi, wanaketi vitako. Mikutano ya kipuzi, mindo nyota yako. Kama jana kama juzi. Domichapo mi super duper fly. Kichupa chaduka umeni nyonga kama taa. Kush meditation na jifeo kura dra. Hey se hey butterfly. Mami chikita chikita we mrembo wewe. Tingisha ting body lako wewe. Kimbiza hakuna kama wewe. Kimbiza kimba kute. Beautiful. Hello mami beautiful. When do I need you love? Baby give me some love. Baby give me some la 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 la. Beautiful. Hello mami beautiful. When do I need you love? Baby give me some love. Baby give me some la la la. Hello Jane, hello Mary, hello Miss Carolina, hello Abby, hello Emily, hello Christina. OG, sio kama zile brefe, zile za kutoka China, yeah. Special mbaka jina, yeah. Bako jambo sina, love me Mr. Bombastic, very fantastic. Ukilala na stick. Hey, sex lady. Hey, sex baby. I'ma put it on, we go down, baby. Let's get it wrong, best rock, baby. Chiquita, we mrembo wewe. Tingisha, ting, body lako wewe. Kimbiza, hakuna kama wewe. Kimbiza, kimpa, kute. Mwah!